Yo. Sikuzi binadamu na wagwaya, awawili walikuwa wanapendana, kushikana, wakichinjiana, nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wano wanajui ya mali.
Nikubaya guys.
Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste.
Fake friends.
Beste A1 karido. Mabeste, yundo kikulacho. Tokuta beste yako ndia likula bibi yako.
Unacheka nao lakini wanataka mwachane na mama.
Ndio mana miuka peke yangu tu.
Wanataka o.
Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala, squeezy ni kubad, bad, 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 manze so sad, watu wengine ni mambu wakini, squeezy ni kubad, bad, 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 manze so sad, watu wengine ni mambu wakini. Bishop anaishi Karen.
Wafuasi wake.
Wafuasi wake
kayole.
Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi hosi. Mbono lipe parking hosi. Manze awajali juu wagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Ndio maana miuka peke yangu tu.
Kwa kona.
Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mbogi, dunia bala, squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambu wakini. Squeezy ni kubad, bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambu wakini.
Ni kubadu bwana, unadhani ni wako bwana, lakini si wako bwana, ni wetu bwana. Mandy featuring Major coming up next.
Yeah. Chrome zimelipuka lipuka
baya bwana, usio listen. Unadhani ni wako, leave my girl alone.
Baya.
He's not your girl, but niwetu.
Unadhani ni wako, sio wako.
Funge kamba, bwana. Munge kwa mfuku kudhani ni wako.
Jam na mambo bado. Na ise tipitia na ihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, niwetu. Sio wako, niwetu. Sio wako, niwetu. Sio wako, niwetu. Jabe.
Lakini pia usikubali kubeba ufala bwana, sio?
Great. Kwa mpasho jicho
unajisetia standards na una stand by them bwana, sio?
Pepu ulisorora simu
unasema kama ni hivyo bwana, kama si hivyo bwana utaki.
Mundio ujam
unaondokea.
Na ukizubaza panda mbegu. Aliacha sledge ya kienyeji. Ambare hiki dunia wengi. Yako ni ugali anataka keki.
Kama umejisikia standard unasema bwana stand.
Kumayambiwa plenty fish in the sea. Hii game ni ya wajanja. Wacheza left wing. Through pass hadi mtu hunge waidhani. Ogopa mwenye atapea hadi oji. Unadhani ni wako, sio wako. Ala una jam na mambo bado. Na ise tipitia na ihando. Tukimaliza rudi kwako. Sio wako, niwetu. Sio wako, niwetu. Sio wako.
Unaweza sema bwana kan kushia mistake.
Wako, niwetu.
Kushman,
sio wako.
Shanti,
niwetu.
You get another one.
Tunachua.
Listen na.
Ni nani?
Kushman.
Man, ready wa magenge.
Shanti. Banana secure.
Sikubali kubeba ufala bwana, sio?
Views on the beat.
If it's not your standard bwana utaki.
Kasi hivi utaki.
Atana utoke bwana, sio?
Kasi hivi utaki. Kasi hivi utaki. Sila si.
Usi compromise bwana na kubeba ufala.
Mazaki. Oya, weni manzi msupu. Lakini swala, shida tupu. Ujui kupika chakula. ni masupu tu, mashakura.
Leo mina kuwanika kama peki, na umesota so mina rudi kwa
Shanti Baba.
Wajifanya vile woni,
big up, shout out
nata kwa keja,
big bad friend,
hauna sufuria.
Long time friend, Shanti Baba,
bila makeup, umelalisha
from the top.
Weka, yo, sunajua ni nani
Kushman,
ready wa magenge
Shanti, number 9, excuse
views on the beats. Kasi hivi staki
aje,
kasi hivi staki
new fala staki,
kasi hivi staki si lazima staki.
Oya, we ni manzi msupu, lakini swala shida tupu, ujui kupika chakula, ni masupu tu.
Thanks guys for tuning in. Na kwaona bwana
chakura,
na shukuru
leo mina
che comment
uanika kama
fire emojis.
Sota so mina rudi kwa ex, wajifanya vile woni nunulia
na Shanti Baba,
takwa keja auna sufuria.
Demsi dem bila makeup, umelalisha. Wake up, huku inze mademu anadunga, weni kamisi ndani ya jeans na abunja.
Weni chali mkiaji, ata fatali niende buwana ya jirani, ata nipeleke Dubai for cash, ama nisake sponsor kwa nini cash.
Oi.
Nikupeleke noko kwa kila dating site, adi tinda uko verified. Ate.
Ini mapenzi ya inagani, nimechoka kutembea nunua gari.
Kasi hivi staki
aje,
kasi hivi staki,
kasi hivi staki
si lazima staki,
kasi hivi staki,
kasi hivi staki,
kasi hivi staki
si lazima staki. Ai saiba na niko single, DM kibao wote wanataka tu
kanikupimbu
single, ubozi swara kelele tu na maringo, mwenye anakuja next anitaki bila limo. Mimi nimechoka siku taki, boys anakuja let kila siku ako party. Atoiza sapana tolea mamorio bangi, na kirudi nyumbani kisani antakiza kazi za brr. Nastaki kelelo sulize why nakuta full, na shindo umebishana kadela.
You are setting standards,
sir. Wendo na rule,
I'll see you.
Kwa bao,
know what you want,
hata jina kwa
anything less so taki.
Kaa unakuja delu melewa, ai mini independent, deswa kushia na rende. Antaka mini bwana nakuja nipeka swende, yeko nyukwa kakeki, yeko nguko peremende.
Once again, big up Shanti Baba.
Ani ya jitowen baki solo ya ende.
Kasi hivi staki, kasi hivi staki, kasi hivi staki.
Alafa kisha utoka bwana mwambie hakasike vibaya na uko bwana.
Si lazima staki,
kasi hivi staki.
For meet standards umtoke mwambie kasike vibaya na uko bwana.
Si hivi staki,
kasi hivi staki.
Furthermore featuring Saro. Asike vibaya na uko kwenu bwana siyo. Anakutreat vibaya, mtoke na mwambie kasike vibaya na uko. Black. Let's go. Listen.
Chemi chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize upongo.
Furthermore,
ndo bebe kawale tikiza ka
Tambuzi gang
mongo, bari bari barabara bana maringo.
Big bad talent
Ringo.
Niko na pesa kushinda babako.
Kaske vibaya uko kwenu,
kaske vibaya uko kwenu, kaske vibaya uko kwenu, kaske vibaya uko kwenu.
Niko na pesa na niza babako.
Vibaya uko kwenu,
vibaya uko kwenu, kaske vibaya uko kwenu, kaske vibaya uko kwenu.
Lifika jiji nkakutana na budako, wakaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. How?
Kisaru wa manyaru.
Siri siri, tukakutana kwako, ni click click bang, tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate, seka nini unali, pamadeni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini sitini na mneti una.
I have another one for the lovers.
Kivunji ya mgongo.
Ulini lovers in the building.
Aka chance, na nikapita.
Masaya nakubali bwana, siyo.
Anako ulipo nipiga intro, siku ya introduction. Ana ni finance na school fees zako, alinipeanga info kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako, huruma one shot na kwani upendi utamu.
Lovers in the building, masabana ni ya baridi bwana sio.
Wanduma, pesa ukute Kenya, te Kenya sana.
Lakini utafeel baridi mkiwa wawili bwana.
Werudi ukakunewa baba duruma.
Niko na
pesa kushinda babako.
Lakini time ya kuangalia mwenza kumuambia bwana.
Kasi ya vibaya uko kwenye kasi.
Ni dawa bwana sio, nina dawa ya baridi. Coming up next.
Kasi ya vibaya uko kwenye. Kasi ya vibaya uko kwenye.
Niko na pesa na niza babako.
Kasi ya vibaya uko kwenye.
And for the lovers in the building, listen, Mr. Seed featuring Masauti Bwana. Listen,
Masauti, Mr. Seed again.
Mwangalie mwenzako bwana mwambie vipi.
Nifumilie mama tarudi home. Mwenzako nazisaka tu njoo.
You are the only one. The only one for me.
Sing along.
Say.
Umejaliwa roho ya upole.
Oh mama.
Oh mama. Nacho kwamba mi uniridhie. Oh mama. Japo maisha sege ne mnege.
Tungangana.
Tungangana.
Baby.
Hata wakikunyoshe ya kidole. We gandama.
Baby usiende bwana sikudanganyika nitoka.
Basi chonde chonde aishore. Hata nikikosa usiondoke. Na kupenda le.
Baby usiondoke kanivunja moyo bwana.
Leo mbaka shoke.
Na kupenda mama usio.
Na tukidondoka mola tuokote. Uniombe. Uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama. Tusichore, tusichoreke mama. Amini mimi nawe tutafanikiwa wote. Nivumilie mama, niombe. Wangu toka.
Mwangalie kwa macho baby mwambie.
You are the only one.
The only one for me.
The only one for me.
Baby.
Oh mama. Oh 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 oh.
Mshike kiu na mwambie.
Oh mama. Oh 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 I. Oh 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 I. You are the only one.
The only one for me.
Only one for me. Oh mama.
Mwangalie kwa macho baby mwambie.
One for me. Unanipa utulivu wa moyo. Wala roho yako hainanga choyo.
Let them know how you feel.
Kukuwacha ndanza aje. Pendo kama lako ndapata aje. Girl I wanna have you by my side. You're the one who ring ding in my mind.
Baby girl.
Ukinitoke takuwa aje.
Bila ntaumia baby usinitoke bwana usio.
Na wewe ntafanya.
Stick by me.
Aje. Oh my dear. Naleta vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama.
Aya mwangalie baby mwambie.
Usishike tama.